sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazibheka kushintsha amaplani
kanti ubani onkulunkulu bafana kanti ubani abasungula bamise bestrati
sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazi manje kushintsha amaplani
kanti ubani onkulunkulu bafana kanti ubani abasungula bamise bestrati
Fear me now no more. Feel like Dallas in Peggy and them low. More than Dallas in Peggy and them go. Honsas or Kasanga Dot. If that the underground's Pemba Macon. And the Manchester's Pepella lay top. We kind of like helicopter. Pelican is making sending the Scott O'Cock. Same as Kelly Nabas says, I'm like a man for love. Melebus is a gash. Maba Fasa Lake on the corner. Jeshuko Locos, Pompolos, Stompy Zono Zizono. Esh, Mangani Koso, the Bakala, Hiding Kondo, Madeli Kono, Sanga Welly Diaba, Nebi Hosha, Nishofako, and the Manchin Pegging Goma. Melebeleni pegu faka sukweli ngono Tanda bapora ngege smela mashada kon Melibu yele kaya nga makampe ne diori dio Umdilo nga upula mangwa kala go peli ngoto Nkut nga ma savings na manje nbegi mbona Bebe stuga nisi ngaka za fugi ngani Leti tange nengo moya nekaze ngego zuikaze Bohlogu sfuba nga pizinja shamkulu mkwane Timbe vela nge fastela ksi aluminium shop Lentaxi joku nga lingu susine Hola in bakoni stali masigwashu sine Nga izili nge spiti san Lenti Tingi sine, bayivumile msinga mangishaye ngomusine. Sahlanganisa amakhanda, bebengazi vele siyazibheka kushintsha amaplani.
Kanti ubani onkulunkulu bafana, kanti ubani abasungula bamise bestrati.
Sahlanganisa amakhanda, bebengazi vele siyazi manje kushintsha amaplani.
Kanti ubani onkulunkulu bafana, kanti ubani abasungula bamise bestrati.
Konko. Asiphakamisa ubulokishi umastenda westrat bafanda sinama-cottage akatop pass nophuma ama-flying fish iflow so sweet babhebeza amanzi e-orange mbula labantwana igama ujune 16 ngiphakamisa imoriya nomasho nama-26 plus pitchi sinasebenza 6-6 and if you piss me upistil ngidonsa fasti khamuke ngephutha salengathi basti trust imina umakhethi khanina nasibulala istrat bacathi sifikele i-corona mabesibona sifake imaski kanti sidithisisa ukuze masiqhamuka singasiswa Lekton tiverse, baninga bazokhotha ama lines Ungafaka u-reverse, asibadlulile sibabona kusasa Sokhoke iphinifa, bakucoshisa insipho ema-westani Flow ngithole ekhanda, kwafamukela ophuma kuyogamanga Jemet, ibheke isintsha manje sihlangene Sikhula singenamali ekhera, sityele sidinga egengeni Kodwa manje sikhere i-gaming, ngingakithi genge Vele ipeni kalifundela, mangisikrepha Ngihlala ngikusela indaba mo-rapper nge-venekla Uwini njengebafana, maparaja ngaphakama Ubogadi ubala amagama, manje sungizela ngobuze Ngathi ukhothe cherry impala Sakhiga ebridgini ezami sperm as we see power
Sahlanganisa amakhanda, bebengazi vele siyazi manje kushintsha amaplani
Kanti ubani onkulunkulu bafana, kanti ubani abasungula bamise
Sahlanganisa amakhanda, bebengazi vele siyazi manje kushintsha amaplani
Kanti ubani onkulunkulu bafana, kanti ubani abasungula bamise bestrati